짝짝 녹아.
Great monster.
Fancy like the man you're like. 이린 갑박할 도마. Hey, tufanye halali sio zina. Baby, ya poringo nangai. Chemistry wazi zetu zimeendana. Kichwa cha pazi, wewe tundo umeja. Hey, afu wache utani ukiuliza. Pengine najifanya tunakata, ila napenda zawadi unazoniletea. Zingine najifanya tunakata, ila napenda. Baby niulize vizuri, baby niulize vizuri, vingine napenda. Baby niulize vizuri, hey, hey. Baby niulize vizuri, vingine napenda. Watakuja kuharibu upendo, tuzibe panapovuja tukiona pengo. Ina maana kuna muda nitafifia pendo, ila imanishi utaisha upendo. Afu wache utani ukiuliza. Pengine najifanya tunakata, ila napenda. Zingine najifanya tunakata, ila napenda. Baby niulize vizuri, baby niulize vizuri, vingine napenda. Baby niulize vizuri, hey, hey. Baby niulize vizuri, hey, hey.